kaute moana kako ki whangapera he haka maru maru tanga he ahururua eke te marama eke ki wai kato te tangi a te putorina.